whether you jump up or down, the fact is you have to suffer for you to succeed in this life. You will hate people because of fun, but the truth is you have to suffer for you to become somebody in this world. Mwanaume ni kujituma.
Alright then. Jitume ama nikutume shamba. Kijana mdogo bado we ni mshamba. Una talanta na bado unajigamba. Ongea sana ukidhani we ni mjanja.
Punguza pupo usichoche na kishada. We ni one hit wonder.
Na
unakula kwa kibanda cha ziada na kuchapa na mabanga.
Wewe jitume ama nikutume shamba. Jitume. Jitume. Jitume, ama nikutume shamba. Jitume, jitume.
Yo, little artist, let me give you advice. You can't study me, never in your lifetime. You can't cope with me, me give you the mad vibes. Real dancer, anytime you wake up. Man a veteran, original bad man. Me random street, you can ask any man. Career assassin, ulicheza na mbaya. Rudi kijijini, ukatumbuizange ngombe.
Wewe jitume, ama nikutume shamba. Jitume, jitume. Wewe jitume, ama nikutume shamba. Jitume, jitume.
You happy so far? The God says so.